yautere sukaɓe mal
sukaɓe kay holtiwide hikka laatiki jaati hitande hertande jandeji ɗi gaɗa ka no haniri wattu foftere mabɓe ɗum jiɓiki sanne ndennoɓe dardi yo lamukoɓe fiya dabare hakkude mabɓe janginoɓe yalla hadde mutireji ɗi timmata
hitande hikkane murtireji ɗi ɓeeɗade ñaw covid-19 o ɓami darde mawde le jande ni miɗen miili min pamani kulleji fa heewi ley hen ɗum wona hunde ko weeli me yiide sukaɓe amen gana jahoɓe jangoyde hikka sultinagol mabɓe ngol wala fuu ko laati horeɓɓe leydini e janginoɓe ana hani dañe koɓe kawriɗo muɗum yalla sukaɓe amen ɓe ana heeɓa jangude fa gasa
saraɓe kay holiti mette mabɓe banggal rafi andal sukaɓe ɓe e ɓuytugol sanne addadu pasuɓe le examen aji ɗi
raɓagol ñaw covid-19 murtireji ɗi timmata janginoɓe hitande hikkane ka wala fuu ko laati sukaɓe amen ɓe wala fuu ko janggi adadu yimɓe ƴaɓɓiɓe bakki o laataki komi jiɗi def o ka santi miɗen andi hoɗum saabi ɗum ɗum wona hunde ko weeli me fay seeɗa
murke dambele yo dunke e jande e wi makko yalla hadde potifi hono ɗiɗo imadaraji ɗi puɗita mawri ana hani kala kumaniɓe kaɓaɗu jande gaɗa imadaraji
wajiɓe horeɓɓe kumaniɓe politique le leydi ni nodda janginoɓe joddoɓe kalda yalla won talkuru moɓe mbawi siñinde hakkude mabɓe e duuɓi garoɗi mbawɗi laatade sababu jo'intinde jande leydi ni wajiɓe galleji ɗi fo waɗa immadaraji mawɗi yalla ana faabo sukaɓɓe le jande mumen saabi murtereji janginoɓe ɓeydade uddugol cuuɗi école ngayɗi saabi ñaw covid-19 o ɓami darde mawde le jande mabɓe ne wajiɓe cuuɗi école ngayɗi ɗu ɓeydude immadaraji muɗum fa walla ɓe sukaɓe jangoɓe ana hani ɓeydude tinnare yalla eɓe keɓa yaade yeeso
uditingol école hitande 2020 2021 sartama ñande 4 lewru janvier tawene ujunaji sukaɓe ley wuddu e sahal leydi ndi mbawata fewi hinade jande batte wayde ndena ko ɗumni ko holliti ardiɓe kabaru jande ɓe
yewtere sukaɓe mal fu wonno